Hasso Boy Music Promotion.
Oh na na na, Shadrach, hallelujah. Sena linga sirina yamba, kauli chenkola bali basekerera. Ne wano weni abadde Katonda, anzeje muziki sana teka mu kitangala. Chovola ba musiza, amina. Amina. Chovola ba mutenda, amina. Amina. Chovola ba musiza, amina. Amina. Chovola ba mutenda, amina. Amina. Mukama saba, mukulembere nga wembuze. Era nkusaba omukono gwo okunwaninga omulabe tatotanonya emisana n'ekiro bampiga kwekomanda tawangulwa nwanira kusaba nwanira na buli kye nakusobya nze saasira wano wentuse kwetaga omukono gwongwetaga kwata ku mukono Yesu
yelele yelele yelele
kwata kwa ye mukama osani dosani dosani peya
sirina yamba nga buli kyenkola bali bansekerera ne wano wendi abadde Katonda eyanze kyamunzikiza ateka mu kitangala kyovola bamusinza nga mutenda kyovola bamugulumiza owekitiibwa kyovola bamwebaza kyovola bamusinza mutenda kyovola bamusinza
Motor Commons up road 256.